Jande chappanɗe nayi e tati kantirka tawreta. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam. Giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗen beltina ko min mbawi wartude hannden gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen lasoji ɗiɗi bittiɗi, en jangi dow feccere arande nder dewtere ceniinde, feccere indirtende tawreta. Hano no paamirɗon ɗum, Allah watti nder miloji annabi Musa ko o windata. Musa windi haalaji ɗi fuu nder dewtere gom. Hakkunde wakkati Musa windi tawreta warde hannden no waɗa hano duuɓi 3500. Amman baako non waɗi hannden tawreta no woodi teddungal sanne to meɗen faa hannden. Gam kayre woni daba mo Allah singi heɓa paamen ko gonɗen eɗen nana ɗum goonga non ƴuuɗo to Allah. Janginol goongowol nder tawreta goonga laɓɗo non ƴuuɗo to Allah. Janginol jedduɗongol fuu fewrewol non. Goonga Allah yeddata ko winda nder tawreta. No woodi hunde worre nde Allah baawɗo waawata waɗude. Oɗon andi hunde ndeyena, o waawta yeddude hoore makko. Nder tawreta Musa windi karfeeje ɗe: Allah hana neɗɗo non faa o fena, o hana ɓi Adama faa o nimsita. Ko o wi'i fuu o waɗan ɗum, ko o fodi fuu no yottoto. Nder jande meɗen nder tawreta Musa, Allah holli en alamaji luggi ɗiɗɗi mawɗi sanne. Hannden miɗon giɗi timminen jande meɗen nder tawreta, amma fadde meɗen darude ko suraji cakitiɗi jangini, acce miccitinen ko janguɗen illa fuɗɗorde faa warde joni. Nder sura arano nder tawreta en gi'i ko Allah tagi neɗɗo arano nder nande mum. Allah no hiɗi heɓa kawtal mawngal he neɗɗo mo o tagi on. Gam mum waɗi Allah hokki neɗɗo hakkillo faa heɓa andudemo. O hokki neɗɗo ɓernde faa heɓa hiɗamo kanko Allah. O halfini neɗɗo muuño tokkudemo na wanyudemo. Nder sura tataɓo en gi'i ko neɗɗo arano Adamu suɓake tokkude Iblisa. O nyaami he lekki ki Allah haɗimo nyaamude ɓiɓɓe munkin. Gam majjum waɗi ko dewtere Allah wi'i: har neɗɗo gooto hakke naatiri duuniyaaru, har hakke mayde naatiri ndu. Denne mayde nde no dow ɓi Adama fuu, gam neɗɗo fuu no jom hakke non. Jobdi hakke woni mayde e hiite duumiinge nge Iblisa he malaikaaɓe mum ciryana. En gi'i du ko Allah riiwi Adamu e Hawa nder koogol Eden gam hakkeeji maɓɓe, amma fadde makko riiwde ɓe Allah andinni ko nyande gom o lildan coptinowo nder duuniyaaru heɓa ɓiɓɓe Adama keɓa kisnam. Coptinowo o wurtinan ɓe nder laamu Iblisa e kiiteɗe kanduɗen saabi hakkeeji men. Gaɗa mum en gi'i noye Allah noddiri Ibrahim. O fodanimo ittude he makko leñol mawngol nder jippotoɓe he makko ɓen annabiɓe e coptinowo on mburtoyto. Gaɗa mum Ibrahim rimi Isiyaku, Isiyaku rimi Yakuba, Yakuba rimi ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo. En gi'i ko Allah wattiti inde Yakuba o noddirimo Israel. Ɓiɓɓe Israel sappo e ɗiɗo ɓen goni leñol kesol ngol Allah fodani Ibrahim. Amma en gi'i du ko ɓiɓɓe Israel sappo conni Yusufu miñiɓe hano maccuɗo nder leydi Misra. Amma ko neɗɗo aawi kam hettata. Gam majjum waɗi ko Israilankoɓe fuu laati maccuɓe nder leydi Misra duuɓi 4. Amman ni Allah yeggitaayi ko o fodanino Ibrahim he jippotoɓe he mum. Nder dewtere burtaaki en gi'i no Allah humniri fodore mum har annabi Musa. Allah noddi Musa o siryakemo gam o subtinowa Israilankoɓe nder maccungaku maɓɓe. Nder jande men dow bonran Musa en gi'i laawol kayniingol ngol Allah subtiniri jama'aare Israel he torra fir'auna kam he misrankoɓe. En gi'i du no Allah hawjoriɓe nder ladde yornde faa ɓe jotti dow kerol leydi Kanaana, leydi ndi Allah fodani maamiɓe Ibrahim illa ko ɓooyi. Amma ɗuɗal Israilankoɓe kuliɗatoji Kanaana, ɓe gonɗinaayi ko Allah fodaniɓe. Gam majjum waɗi ɓe naata nder leydi ndi moƴƴere mum ɗuuɗi. Gam rafi gonɗinal Israilankoɓe ɓe njiilake duuɓi lesooji ɗiɗi nder ladde yornde. Ɗum fuu gam caliiɓe gonɗinde fodore Allah ɓen fuu maaya. Ɗum woni jukkol ngol Allah jippini dow maɓɓe gam rafi gonɗinol maɓɓe. Goonga non joomiraawo woni Allah no adilijo e dartido non kanko woni adili dartido jonin kai acce njehe yeso jottoden timminirde jande meden der tawreta der tarihi israila ko be der ladde yornde to jeggite ko calibe gondinde fodore Allah do ledi kanana fu mai bagoto mabbe hisai amma jonin sukabe mabbe jottake do kero ledi kanana gada dubi la soji didi der ladde yornde sukabe israel kaabi na tarne ledi disarobe mabbe kebay na tude din no kure to jangeten do no tawa der deutere joabere der tawreta der fetcher sakitine de Musa famtini jangini himbe Israel do tilsinoje Allah ceni do en gala wakati gam timminde deutere lo berende fu amma seni on jangani ko e modon on paman ko Musa waji gam sirio himbe Israel keba be nata der leddi ndi Allah fodanibe eden bayi famtinde hala do waji Musa der karfeje sedda to jeggite der hala ndabba du woni ko Musa wi'i Israilan koobe to jeggite ko Allata keno maccube der Misra to jeggite hunde fu ko Allah wadini on do lawol hakkunde leedi Misra e leedi Kairi ndi o fadani on naton jonin din to jeggite hakkeji di gadan don Allah jomirawo to jeggite no Allah jukkiri sarobe modon gam rafi gondidal mabbe gam majjum waddi tew balli mabbe tawa der yornde to jeggite ko Allah holli mamiraabe modon wodde mum amma be godi berde jorde be calake holademo to jeggite dum fu handen sai on nani daande Allah to jorne berde modon hanono sarobe modon gadiri der ladde yornde odon gidi nandon he sarobe modon calibe gondinde hala Allah na on gondina Allah jomirawo mido hala na on hanno sarobe modon gadiri se on calake gondinde hala Allah odon bawi hakkikinde ko Allah no hitoto on hanno hitori be ni to jeggite dum Allah jomirawo nunanna on der leddi to kosam en jumri ilata leddi ndi o hununi o hokkam mamiraabe modon to jeggite Allah mon ko kudo on leddi ndi to jeggite hala Allah gam neddo wurdata nematan amma hala fumburti ka der hunduko jomirawo to jeggite dum woni der hala dabba waji Musa gada Musa gasini waji mum jomirawo wi'imo yenyu wamde abarin darore yariko nda leddi kanana ndi gattammi der juude israilan koobe amma yando wamde de yenyoita nden gam a holaki kam yesu israilan koobe der ladde yornde wakati nde on kollay senare am hakkunde israilan koobe ahi alleddin yesu ma to woddi amma anatata der mayri gada mum Musa yenyi seno mo abdu wamde nebo jomira hollimo leddi ndin fu leddi yahuda fu fa jotto mayo gorgawo gon jomira wi'imo da leddi ndin ni kairi kunani nomi ibrahim isiyaku e yakuba di umi mi hokkan jippotobe hema leddi ndi mi hollima kebangi irandi gitema amma anata nder mayri Musa maccudo jomirawo mayi nder leddi Moab hanono Allah wi'iri dum jomirawo mobi mo nder leddi Moab fa handen wala andudo to anyere makko tawa Musa no woduno dubi hemre elaso ko o mayi amma gite makko tampai e sembe makko dillai Israilan ko be boyi Musa balde woranja do cene Moab Joshua natudo no kure Musa ardido Israilan ko be o hebbina maruhu mo andal gam Musa deki juude mum do makko Israilan ko be jardake he makko be tokki tilsinoje de Allah halani Musa illa wakati o annabijo fu ummaki kaden der Israel hano Musa mo Allah haldi he mum hunduko e hunduko hano makko fu walado alamaji di jomirawo lili o wadwa der Misra yesu fir'auna maccube mum e leede mum fu hano makko fu walado golle do wadiri sembe yesu Israel fu amin higirabe ni tawreta hantiri hunde fu ko windama gam kebben maunude der andal darwal en der gondino lawul kisndam gol Allah hokki en gonga non Musa latake annabijo maudo o haldi he jomirawo hunduko e hunduko o wadi alamaji kaydi nidi yudi to Allah har jungo Musa jomira subtin himbe Israel der torra Fir'auna. Har jungo Musa Allah hokkiri en tawreta. Gonga non neddo fu mo anda halaji di Musa windi jomum no der majjere do kujje dudde. Teni jom hakkilaki jomum no maya der hakkeji mum. Gam tawreta woni dabaka Allah e hore mum singi. Do dabaka annabi be be to nyibi do mum. Gonga non annabi Musa windi halaji kaydi nidi lobbi heluguddi amma kujje de fuude Musa waddi na windi ba gotel bura teddude ko o wi'i der dewtere tawreta joyabere der sura sappo e jeetati der sura o Musa famini Israilan ko be ko Allah no hidi liddanabe annabi jo gom hanu makko amma burdo mo mangu annabi jo yudo to Allah kalo do inde Allah kettine ko Musa wi Israilan ko be ni Allah jo mirawo Allah ma umminana on annabi jo gom hanu am goddo hakkunde lenyol modon kettinanemo dum yamudon Allah modon der horeb nyalande hottungo wakkati biudon to min nanu dande jo mirawo Allah amin to min gi o hite mangi nge gam to min mayu jo mirawo wi ikam hakkunde lenyol mabbe mi umminanambe annabi jo gom hanoma mi wattan halaji am der hunduko makko o halanambe hunde fu ko tilsi momi seni neddo gom salake hettinade halaji am di o halata do inde am mi hitito jomum der ko Musa wi dum eden bayi famude ko Allah andini en garol annabi jo gom annabi jo yudo helenyon Israel gorko andinowo hala Allah do cenaku e sembe makko fu annabi jo o latoytodo lawol hakkunde Allah e neddo odon andi moy won annabi jo ona odon andi annabi jo oye haliri bawde burde Musa na odon andi annabi jo oye wadi golle burde golleje Musa manguna gonga non annabi jo mo Musa hali do mu on woni choptinowo dartido mo surbajo Israelanke mo anda gorko abadarimi do makko Musa fodi noppi Israilan kobe kettinanemo sinine do gom salake hettinade halaji am di o halata do inde am mi hitito jomum jonen kai bandirabe kettinibe ne kan tirten jande meden do dewtere maunde indirten tawreta de tawte en kala ko Musa he hore mum wi Israilan kobe nyalande maide mum der sura woronja didi Musa wi kammuji kettine faami hala ledi hettine halaji hunduko am gammi indan inde jomirawo jette maungaku alla meden kanko woni tapare golleji makko ngala fuufe lore labi makko fuuno gongaji alla adalijo non mo wala fuufe lore kanko woni adalijo dartido do halaji alla di Musa hali di mayno dirten handen min jetti on gam wakkati mo gattudon gam hettinade min se Allah jabi der yewtere meden warore en pudden jangude dewtere seninde de kotornde e tawreta en gi annoy Allah nanir Israilan ko be der leddi to kosam en jumri ilata hanan o fodirino dum illa arande Allah barkin on kanko gondo goto e kewdo teddungal e laamu fa abada Allah adalijo non mo wala fu felore kanko woni adalijo e dartido